Ezekiya 47 verse 1.
Wayesengibuyisela eminyango wendlu, bheka amanzi aphuma ngaphansi kombundu wendlu, ngasempumalanga kuba ubuso bendlu babungasempumalanga, amanzi ehla evela phansi ohlangothini lokunene lwendlu ngaseningizimu kwe-altare. Verse 2. Wayesengiphumisela ngendlela yesango asenyakato, wangizungezisa ngendlela engaphandle esangweni elingaphandle elibheke endleleni yasempumalanga, bheka kwampompoza amanzi ohlangothini lokunene. Verse 3. Lapho umuntu esephuma eya ngasempumalanga enomucu wokulinganisa esandleni sakhe, walinganisa izingalo eziyinkulungwane, wangidabulisa emanzini, amanzi afinyelela emaqakaleni. Verse 4. Wabuye walinganisa inkulungwane, wangidabulisa emanzini, amanzi efinyelela emadolweni, walinganisa futhi inkulungwane, wangidabulisa amanzi efinyelela okhalweni.
Verse 5. Wayesebuye walinganisa inkulungwane, kwakungumfula engingenakuwudabula, ngoba amanzi ayekhulile angamanzi okuhlamba, angumfula ongenakudatshulwa. Verse 6. Wathi kimi, ndodana yomuntu, usubonile na? Wayesengihambisa wangibuyisela osebeni lomfula. Verse 7. Sengibuyile, bheka kwakukhona imithi eminingi kakhulu osebeni lomfula ngalapha nangalapha. Verse 8. Wayesethi kimi, lawa manzi aphumela esifundeni sasempumalanga ehlela e-Araba ayelwandle, ayelwandle lana aphunyisiwe kuphiliswa amanzi alo. Verse 9.
Kuyakuthi konke okuphilayo okusobezelayo kuphile ezindaweni zonke lapho ifika khona leyo mfula emibili, kube yizinhlanzi eziningi kakhulu, ngokuba esefike khona la manzi awolwandle akuphiliswa kuphile konke lapho umfula ufika khona.
Verse 10. Kuyakuthi kume kuwa abadobi kusukela enigedi kuze kube se-enegela yimi, kube ngokwenekwa kwamanethe, kuyakuba khona izinhlanzi ngezinhlobo zazo njengezinhlanzi zolwandle olukhulu zibe ziningi kakhulu. Verse 11. Kepha amaxhophozi alo nezimbuku zalo akuyukuphiliswa, kuyakunikelwa kube ngusawuti. Verse 12. Ngasemfuleni osebeni lwawo ngalapha nangalapha kuyakumila yonke imithi edliwayo emaqabunga ayo angayokubuna, nezithelo zayo zingayokuphela, iyakuthela izitsha izinyanga zonke, ngokuba amanzi ayo avela endlini engcwele, izithelo zayo ziyakuba ngukudla, amaqabunga ayo abe ngawokuphilisa. Verse 13. Isho kanje iNkosi uJehova ithi, nanku umkhawulo eniwakwahlukanisa ngawo ifa lezwe ngokwezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli, uJosefa abe nezabelo ezimbili. Verse 14. Niyakulidla kube yilowo nalowo, ngokuba ngasiphakamisa isandla sami ukulinika oyihlo lelizwe, liyakuba yifa lenu. Verse 15. Nanku umkhawulo wezwe ohlangothini lwasenyakatho kusukela elwandle olukhulu ngendlela yase-Etiloni kuze kube sekuyeni esedadi. Verse 16.
Nase-Amadi nase-Berotha nase-Sibirayimi eliphakathi komkhawulo waseDamaseku nomkhawulo wase-Amadi nase-Aseri eliphakathi elingasemkhawulweni wase-Hawurana. Verse 17. Umkhawulo osuka elwandle uyakuba yiHasari Enani ngasemkhawulweni waseDamaseku, nasenyakatho ngasenyakatho umkhawulo uyiHamati, lolu luluhlangothi lwasenyakatho.
Verse 18. Uhlangothi lwasempumalanga kusukela phakathi kweHawurana neDamaseku naphakathi kwelakwaGileyadi nezwe lakwa-Israyeli kuyakuba yiJodane, lusukela kulomkhawulo uze lube selwandle lwasempumalanga naseThamari, lolu luhlangothi lwasempumalanga. Verse 19. Uhlangothi lwaseningizimu ngaseningizimu kuyakusukela eThamari luze lube semanzini aseMeripati Kadeshi nasemfudlaneni ngaselwandle olukhulu, lolu luhlangothi lwaseningizimu ngaseningizimu. Verse 20. Uhlangothi lwasentshonalanga luyakuba lulwandle olukhulu kusukela emkhawulweni kuze kuqondane nokuya eHamadi. Lolu luluhlangothi lwasentshonalanga. Verse 21. Niyakuzahlwanisela lelizwe ngokwezizwe zakwa-Israyeli. Verse 22.
Kuyakuthi nilahlukanise ngenkatho libe yifaleni nelabafokazi abagogobala phakathi kwenu nabazele abantwana phakathi kwenu, bona bakuba njengabokuzalwa ekhaya phakathi kwabantwana baka-Israyeli, badle kanye nani ifa phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli.
Verse 23. Kuyakuthi esizweni lapho umfokazi egogobele khona, nimnike lapho ifa lakhe, isho inkosi uJehova.